babi mulibemba utoni mulwelele tulango bukulu bwenu limonda tili mukai gana mpwento fusha piola mumbangae ubukali bwankalamu noluselu angunda amapiline mimana nimwe mwalengele fionse fi tumona nefiota tumona filango bukulu bwenu
lelo bukulu bwenu tata twabumwena mufibumbwa fyenu ae tata ae lelo bukulu bwenu tata twabumwena mufibumbwa fyenu ae tata ae
Sonde ni mwe chende la mumwela le sakate bebe na imbo wimbo ukutinta sheka bumba wesu watu umbile ukwabula ukushapo nangu kamo oh nangu kamo oh twamishinshimula yawe twamisumbula yawe fionse fitumona nefiota tumona filanga ubukulu bwenu
lelo ubukulu bwenu tata twabumwena mufibumbwa fyenu aye tata aye lelo ubukulu bwenu tata twabumwena mufibumbwa fyenu aye tata aye
praise you, yeah. From clouds to stars, from day to night, may all creation praise you.